This is DJ Protégé.
DJ Protégé.
My name is Kolo, yeah. Naitwa Kolo. STL, Mimo, let's go.
Close now, wewe. Kani picha piga pose now, wewe. Mtaani waku ita boss now, wewe. I'll always do you right. Close now, wewe. Kani picha piga pose now, wewe. Mtaani waku ita boss now, wewe.
Je ne sais quoi, baby.
Welcome to the most extravagant and elegant night of your life. I'll be your usher, yeah, you like it my way cause I'm right. I'll never do you wrong, and even though I might accept my apology in advance without a fight. Okay, mgaga na upo asha, oda kaskuma so hi wiki situkosawa. Ugali na pia nyumba, isiki pia ni bumba. Talanta aina rumba, sakata rumba, nakaina bamba, kidole tagumba. Watani cross na wewe, dos na wewe, niringe kata usinani floss na wewe. Usijali mini performer na nina mic moja, ngoja uone vile nina show na wewe.
Floss na wewe, kani picha piga pose na wewe. Mtaani waku ita boss na wewe. I'll always do you right.
The same way that I do, cause I feel like my heart is pumping harder around you. So tell me, is it me you wanna be with? Please don't leave me hanging out. Oh, my baby, come and meet me downtown, cause I'm done. Gotta make my number one, one. I don't want no other one. Up all night we see the sun, but I beat the beagles on. Can't get over you, love you long time, yeah, that I do. Kwangu is in bronze, while I silver, love that I have.
Close now, wewe. Kani picha piga pose now, wewe.
This is DJ Protégé.
Bye. akahewa. Inapendwa na halaiki, wananipigia bigia mzane.
Aye, tumemea hakuna fea na tunataka hewa.
Moyo wa yoyoma, kipenzi cha korofu. sweetie. Nimekumisi twende tumone kasisi au disi kwa ofisi turimie mafisi na kuyanza
nikikutazama moyo wayoma kipenzi chako
nikikutazama moyo wayoma kipenzi chako
down, I'm awake in my sleep, and I'm falling to the ground. I want the answers to the questions, all the reactions, whether it makes sense or the path is fatal attraction. Is it the whiteness of the cloud or the steam in my mirror? Is it the broken of a glass? Could it be more clearer?
Same tongu kuna venya ni meka funga ka Ramadan wete ni sahau Junikingia kwa booth mule boyu kikizo masnia design ya chaki chan sota mnikate mgu ay, I'm wezi ni defeat ay, finya backspace kwa comp wezi ni delete ay, kucha na pinya still I'm wezi kuni beat na hizo wealth zote mponazo I'm wezi kuni rich wanadai mini mskini I need to gain some weight weight mini maskiri wapoke needs to gain weight cause raha wana bonda after raha wana hara wana konda gang monda mini hustling daily kukula smart make sure ni menona kuliko anaconda sikizo wakiniona ni sura wanakuaga wamebonda hizo mipaka tunazivuka bila bada bada
Stucky race, stucky be a kanini. Kushikwa ni mishikwa ni kawe kwa mfuko. Hakuna pickpocket ata nitoa huko. Ni mimi na yeye, yeye na mimi. Tukupa moja kama ndoma ulimi. Amekuwa na mimi ni kikaranga chumvi. Atakuwa na mimi ni kianza kunona. Sijamuona leo lakini story ni hii. Tachukua simu yangu ni mwambie hivi. Ntasema
hey, baby nataka kukuona. Sura yako inafanya roho inapona. Hey, kweli we ni malaika, hawa wengine nawaita kadhalika. Hey, baby nataka kukuona. Sura yako inafanya roho inapona. Hey, kweli we ni malaika, hawa wengine nawaita kadhalika.
Sikila siku utapata msichana moja mzuri. Msichana amesoma kini hana kiburi. Msichana sa zingine anasoma zaburi. Kusikiza santuri kwa kipia desturi. Kama niko nae kila kitu ni shwari. Naona poa sana ananijali hali. Yani upepo wangu katika jua kali. Tafadhali please nitasema ukweli. Akiniacha leo sitafuti mwingine. Mambo ya kutafuta niliacha zamani. Lakini hiyo haitafanyika jamani. Juu hata yeye anajua anafikiri hivi sema.
Will you be my one and only, my shade? maisha yatayumba yumba kama upepo wa bahari. Pendo lako lanituliza, naona raha kuwa nawe siku zangu zote. Sitie shaka mpenzi, chombo chako imara litazidi kuelea mpaka tufike ngambo ile. Mpenzi say, will you be my one and only sheri,
one and only,
tukuza umo kwa na wapenze na wewe my baby. Mapenzi na wewe my baby,
mimi na wewe
unafunga safari na wewe mpenzi wangu, na ulinishalipa tikiti ninayo moyoni. Nafunga safari na wewe mpenzi wangu, na ulinishalipa tikiti ninayo moyoni. Nafunga safari na wewe mpenzi wangu, na ulinishalipa tikiti ninayo moyoni. Mpenzi say, oh, 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 oh. Tukuza umo kwa nuga penze na wewe masheri, oh, oh, oh. Will you be my one and only,
one and only.
Tukuza umo kwa nuga penze na wewe.
O'clock in the morning, before the dawning, before I'm yawning, yeah. My phone is ringing, people SMSing. Have you seen the blogs and the websites, Facebook posts and Twitter? Somebody put you on a shooting spot, begging for your blood is going down. He say this and he say that, I'm told this and I'm told that. He walks like this and walks like that, sings like this and sings like that. I won't forget where I'm coming from and where I am going. You don't comprehend, 'cause I paid my dues.
Yes, I paid my dues.
Said I paid my dues.
Yeah, it's got nothing to lose.
I'll be winning, conquering. And when you walking, walking, I'll be running far from you. I see you running, running. Look above, hello, I'm in heaven. Look above, hello, I'm in heaven. Now you see me, now you doubt. A thousand years I give to you, cure disease and poverty. For the earth, the sun and moon, give you the world a silver platter. You and you and you, you still hate on me.
Drama queen, drama queen. Octopizza number 9,
baby.
Dili, hello, hello. Kumbe huku ni matanga.
Itabidi wasani waanze kujipanga.
Drama queen, octopizza, ni kupanga.
Tunakata shingo leo hakuna ujanja. White BA black out like Eminem. Yes. Number 9 standard, 'cause I'm in the fame.
don't shop, I'm in the game. Brand new car, silos, lines, car, green. Heavyweight, car, kilos, but on air, car, plane. Cadbury's car, million and I run through venue. Rap, bila mini, car, jungle, bila simba. Month, niki, flow, car, dem, bila mimba. Nits, ni dawa, baby, liza, loli, ando. Up, dafo, bag, mural, na kiondo. The rap, rap, up, unguza, bass, eka, tremble. My indie, ndio, stepo, ugali, jia, table. Long live the king, niko, connected, kama, cable. Young, gifted, and black, a 8 ball, pop, pool, table. Too many men, hey, not enough balls. Number 9, baby, I got 8 balls.
DJ Prodigy.
Kupatia mzoto noti sinihame Kume bora kuflow Ata kama mikababi Kuchanga ya maaccent Kama mimi mlami Na kukimeja flow Kama day mimi ngwari Pika marami zboka Kama fundi wa mawe kwari Ay, boss lady Ay, si usari Ayazi mpaka mtambu Wena nini kukari Nilikuwa na haraka So nikatoka jana By the time uli notice Ilikuwa already mchana Sali uko penye traffic Pampa to pampa Ati jam na kama Ati jam na kama By the time ukifika Itakuwa too late Nilishajaza show from the front to the gate A rapper, drama, singer, I already sold your fate If I was you, I would be the game at this rate ha!
Now exponential potential wana drunk kwa machozi zao tunaogelea kwa jasho zetu who's laughing now milioni from 10 bob nilitoa wapi extra zeros jiulize mbona donut na shimo Shingo shot kati ya mfuko Tony legal Dish kwa rooftop Sia DSTV ya kuomba dish distinct Vampire vegetarian Whiteheads Nine believers Wana Twitter high class Soma college ya nightclub Rizasli Editor man payslip Toka niwe fitness Baga panya nimefika God's finger Ima move string Wali to the row Laughing now, exponential potential. Wanna drown from my children's arms. Tunaogelea kwa jasho zetu. Who's laughing now? Ha 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 ha. Who's laughing now? Exponential potential. Achana na. Nimekuwa photogenic Wazazi wali insist na story ya photosynthesis Nani ajui udaktari si lazima wa mrefu Kwa karatasi ya dawa amalizange sabu Okapo wana need more ink More pages Jina zifit kwa list Si exaggerate kakufunika pancha na bandage Loba yezi hata ngumi ya mosquito Missing important Bila mimi mama mboga hata ana customer Kumu kwangu kizungu fluent But uwezi komandu mati na Wali to the row Who's laughing now? Exponential potential Wana drunk kwa macho gizao Tunaogelea kwa jasho zetu Who's laughing now?
I'm gonna beat
nataka niko zile oh my Dekanso wako ndani na nikicheki kwa umbali manzi nyuma amebeba stakabadhi nikamtupia Kiswahili ati situjifiche twende tukacheze tapo akajibu uko shoot aweza kuhandle Ojimotho ni DQ ule demo wa mablangeti nilimtoa crown I'm the new drama king ulizia around New bang core, I'm a good drama. Ta kupigisha noise like a new I'm hit banger.
Is DJ Protege.
Nimeketi hapa, hapa nikiwaza of a life starring you and I. Najikaza, baby nikiwaza how it would be.
Tena chali wakijua
Ukiniona waniona na aibu sana. Wase wangu kwa mtaa wanawika bana. Siku hizi naogopa kuomba Bwana. Juu hata fuko za wakora za imba hosana. Wali nipa uongo nami nikakubali, nikamfuata nyuki nikalimwa na asali. Weka tumbo mbele, wacha kile nyuma. Mighty Cavaliers walisema sikusikiza. Oh.
Baba na mama wali nikusia ewe kijana. Kuwa mwana ujione dunia ina mambo. Yao siku ya sikiza, sasa mimi najuta. Kweli najionea, dunia ina mambo. Hey, dunia ina mambo.
Binadamu ni rahisi kusahau. Changu ni chetu lakini chako ni chako. Mtu wangu wacha vako. Marafiki wamekuwa manafiki bana. Najionea tena kushangaa sana. Niliacha kuwa mjinga ati sasa najiringa. Kistajabu ya Musa ya Firauni bado.
Wali na mia kijana ya darina limo. Hao wali mwengu si wazuri kwako kijana. Yao siku ya sikiza, sasa mimi najuta. Kweli najionea, dunia ina mambo. Hey, dunia ina mambo. Dunia ina mambo.
Dunia ina mambo bana.
Dunia ina mambo. Dunia ina mambo.
Dunia ina mambo sana.
Dunia ina mambo. Dunia ina mambo.
Dunia ina mambo bana.
Dunia ina mambo.
Dunia ina mambo mojo. Wengine wako church, wengine wako lojo. Uongo na ukweli, wanasiasa na porojo. Mwingine ezi nyora, mwingine amekazwa na mkojo. Blada, blanda, shada kwa gwanda. Sina ndai lakini parking ni anda. Zipara na marasta, akina sara na rasa man. Gwanda ya, pasa pasa kijomdom, yes na ya. But ivo ivo, hey, ndivo iko. Wakikuja na siga, miukuja na kiko. Wakitoka gambio, miutoka kijiko. Cause, sura soft zingine na mapimples, hey. Mashavu big zingine na madimples. Life complicated. B-A-double-Z. Yes, the brands you keep it simple. So
wait. Dunia ina mambo. Dunia ina mambo.
Dunia ina mambo bana.
Dunia ina mambo. Dunia ina mambo.
Dunia ina mambo sana.
Dunia ina mambo.
Things you do, I know for sure I've got to keep you. Your voice makes my day when I'm far, far away. In Chumbawe, I'm out of words, don't know what else to say.
Mm-hmm.
of heaven when I hold your head. I don't think that you.
About a Kenya Rambanza.
Clubs are old fashioned. People all showing you love with no passion. Come to the crib, no need to bring cash in.
But you can bring
hey. You can bring action. So beat the Marubana. Bayana Bale Bama Rama. Your whole squad, your Horatanama. Fill the whole bar for Banyora.
Okay.
Okay.
Hello.
Mambo.
Yeah.
Uko.
Aji.
Basi faka ujadunga, sangapi unadunda. Kuna mafisi hapa, mifupa utakuta. Una speak body language, sileo yoluga. Drinks on the house, sio ni
true story.
Letter action, letter fashion, zingine
don't worry.
VIP na HHP, tuko ndani ya ikulu. Slang, swat, swana na zulu. Korido zimesona, drinks nyamchoma. Niko na my current, ana checki my ex. Mina check the next, atakuwa my latest.
Clubs are old fashioned, people all showing you love with no passion. Come to the crib, no need to bring cash in.
But you can bring
hey. You can bring action.
Again, a pro call, jail,
tulia tu.
Wale wako na kirere,
tulia tu.
Lewa sana, ngoja mchana,
tulia tu.
Umeleta mta yote,
tulia tu.
Sim Sima, who's got the keys to my lima? I'm on another level, ni akili tunapima. So with my hands with that, I can bring action. And he can bring cash in. And then we start dancing. Before he starts leaving. A little bit of sip, a little bit of that. Man of takila sambuka B-O-Y-B. So tonight I like it's 99. Ikona kila muru that I need on my side. I got my guns, I got my man, and I do great of high. Hini na chaku darao, na chaku saw how I said it.
Clubs are old fashioned, people all showing you love with no passion. Come to the crib, no need to bring cash in.
But you can bring
can bring.
Itaweta na mpishi. Ita fans kwa my friends. Call Kaka Double HP. No plus one invites only.
Octo, P-R, double Z. What's up, sweetheart? What's popping? Ndaku jo koko fini kupeleke shopping. Nikudungisha dia mademo anze kukopi. Nasikewe ni msupa di Jesus anakwaga mekunoki. Hala, that's my Holy Spirit talking. Tana, kujani love mini doki. Kukupenda si choki, kwa row ni toki. Achana Churchill, zake ni joking. Team Terga, zangu ni jogging. Achana Benz, baby, ingia kwa phone. Unani jazz, kamsa na chesa saxophone. Unani rap, ka MC anatumia microphone. Young gifted and blackberry, kama vodka. Phone and to blow my eardrums like an earphone. Yeah, I'm feeling something.
Wanna do something for you. Cause I'm feeling something for you. Wanna do something for you. Cause I'm feeling something for you.
I wanna do anything
for
you.
It's a feeling. This is DJ Protégé.
When it radius, middle diameter. Ndokjua nande mhaa, check your thermometer. Octo niko on, top ka numerator. Marapu wako chini yangu ka denominators. Niliacha kugota man. Ka ujajua zangu squeeze zile za ma high five ka pentagon. Marapu wana sita sita. Ka hexagon mademu wana chora basa. Ka heptagon represent number nane. Ka octagon fuko kitita. Bankiko mamita, zima kune madam. Ka githeri na hita, usijali juu ya bills. Nistima mintalipa so. Nasaka pepa, go kishtepa. Acha kuteta, waka pepeta. Mini Oscar, na weni Lupita. Sani obvious, utanifuata. Nikipita, I'm feeling something.
We'll be right back.
Sitasimama maovu ya kitawala, ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera, undugu ni kufaana. Sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Get wadhifa, una deserve bila kasha makashfa. This society Kenya wanaeza share ni nyungu ya busa ama keto ya shisha. Mfuko zinasikia echo, unajua thamani ya mali na size ya kifuli. Eyo, ujaibiwa jua unakaa kitu worth. Risking jail time, police bullet for. Unaweza argue, crime doesn't pay, lakini uwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later anaendelea kugrow fatter. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency, sababu gani siku affected na turbulence. Nikifly angani, nimezoea the same feeling. Matatu zikipitia pothole mtaani. Juliane, yeah, yeah. Tikonja, kasi ezi karanga, uwe hae, shagala bagala. Niko tayari, uini kwa garama. Sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Itabidi raise hands, growing concern, breakfast za croissant. Hatuaki upunguze bei ya bidha, tunataka opportunities ndio tu afford hizo bidha. Walisema kutembea kwingi ndio kuona mengi, nimeshinda nikitembea maofisi na sijaiona kazi. Sezi cheza golf kwenye Tiger Wood, mambo si barabara, chingu. Naomba jani masis, chakule fike chumboni, ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu, daktari anamurushia tear gas. Na mtoto wake anarudishwa nyumbani, hana school fees, analipo peanuts. Kutaja siyezi karanga, uwe hae, shagala bagala. Slow, baby, I know you know you're not right.
rocking that king of love. Back now to serious business. You're my drink, you're my sickness. I'm guilty, you're my witness. Like candy, you're my sweetness.
Let the song be your guide and your body stay by my side. But tonight and the will be just mine.
And if you be my lady, I can be your baby.
Baby, take a chance on me.
Give me a chance, baby.
If you be my disco, my disco tonight, I'll be your dance floor for life. If you be my disco tonight, I'll be your dance floor for life.
Okay, come through, need to come through. Life one, two, just me and you. Dreams come true, he dance too. I want you, yeah, not you.
Come with me, we'll fly away. Let's leave the world and go to space. Feel the sky in your eyes and you fall in love.
And if you be my lady, I can be your baby.
Trips and young romances, breakups and second chances. Our rhythm steers through all these years. If love is a drum, you are my drum. I'll dance to your beat only forever. If love is a drum, you are my drum. I'll dance to your beat.
Song, but you'll never ever hear it. Wake could be better, but you're probably okay.
Yeah. What's
destiny. On our way to Aja, Nongi Nani Newabi, living la vida loca. May nine diamonds, chain nature silver, Nayombe teni ruby. Eye of the tiger is what I wear on Sunday. Ngali Navy MW, Suti Jojo Amani. Patek Philippe, that is the watch I'm rocking. Ngobia ni Fedora, Nundu ni superstar. Nasiwe, nasiwe, nasiwe superstar.
Nasiwe, nasiwe, nasiwe superstar.
Nasiwe, nasiwe, nasiwe superstar.
Nasiwe, nasiwe, nasiwe superstar. Superstar, superstar.
Superstar, kukenga nondo ni musta, wenda ata you, nduendie ovo, nani musta, nasiwe, nasiwe, nasiwe superstar. We got the bus, kana umista bash, kwa kwa nani na bash, Josh na kina tanya, moka na kina dash, twina drink cigars na twina rhymes, rhymes ya kubasta rhyme, nina gifts ya after bash, champagne na tuma rush. No cut the bus, kana umista bash, superstar na nina bash, nina bash ya kima stars, rastas na afro puff puff, puffing on my cigars. Make it take in a dash, naki na mat, naki na mash. May sunga ki manga, go dance como nenga besa. No no ni superstar. Nasi we, nasi we, nasi we superstar.
Nasi we, nasi we, nasi we superstar. Nasi we, nasi we, nasi we superstar.
DJ
Protege.
Nundu ne superstar.
Superstar.
Superstar. Nundu ne superstar. Tuitokeke shopping, Paris, US na China, Dolce Gabbana, Fendi na Prada, kana wenda Adidas, nyene ndete Adidas, na kina Puma, I have a show in London, singing with Snoop Monambo, Kelly tu wenda cha.
Nienda ma rush rush, na tumi CB, na Cinderella shoes, and I think I want some makeup, buy me a beach house, and a new bikini.
Opportunity, go ahead and lose your breath. Been working hard and now I think that it is time for me to get this off my chest. I'm going out to sea, go ahead and follow me. Put on your favorite dress. I got my friends with me, this is the place to be. There ain't no fear, no stress. Now we're here in the
So girls, just come with me.
We're going out to dance. Go ahead and clap your hands and feel this new romance. You got your friends with you. I know they feel it too. Let's make this night a blast. 'Cause now we're here in the clear. Hold on tight.
This is DJ Protégé.
DJ Protégé.